wishing you a great week ahead.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o e da oo washington ku sugan waa subax isniina taariikhdu waa 20-ka bisha juun sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo bogga internetka v o a somali com idaacaddeenna saaka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid a dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee qaxootiga adduunka waxaan sidoo kale aan eegi doonaa xaaladda soomaalida qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab ee dalkaasi kenya
waxaan waqti xaadirkan ku sugannahay xilli qaxootigu rajadiisi iyo yiidadiiladiisiba dhammaan ay soo xidhantay ta'alla waa meesheeda laakiin markii aan fiirinno sistamkii hore qaxootiga uu ku socon jiray iyo hadda xaaladdu sida ay tahay farqi weyn baa u dhexeeya
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan dalka faransiiska gaar ahaana soomaalida halkaasi oo ku yeelatay saameynta ku yeelatay gaaska oo halkii ugu sarreysay maraya isla markaasina saameyntaasi la dareemayo soomaalida ku dhaqan d m v ama washington d c area oo isugu yimid kulan ay ku soo dhoweynayaan dowladda cusub ee soomaaliya qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka weeraro ka dhacay dalka maaliya ayaa ugu yaraan 20 qof oo rayida lagu dilay weerarkaasi oo ay qaadeen tuulooyin ku dhudhow magaalada giya ay ka geysteen waqooyiga dalkaasi dhammaadka toddobaadkan koox iyagu isu soo abaabulay halka mino dhulka lagu sii aasayna ay dishay askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan gobolkaasi ay dhibaatooyinka badani ka jiraan kooxahani argagixisada ayaa sabtidii waxay ku dileen ugu yaraan 20 qof oo dad rayida xaafadooda oo ka tirsan degmada akwaja oo iyadu 12 kilomitr waqooyi ka xigta giyo waxaa sidaasi warbaahinta u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada nabadgelyada balse codsaday in magaciisa aan la sheegin mas-uuliyiinta gudaha ayaa weerarkaasi waxay ku eedeeyeen kooxo ay ku tilmaameen sida ay yiraahdeen hadalka xagjireen waxaana dhimashadu ay sheegeen inay gaarayso 24 waxaana sidoo kaleeta dilkaasi uu ka dhacay mid lamid ah epeg meel la yiraahdo oo qiyaastii 5-30 kilomitr waqooyi ka xigta magaalada giyo oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka mas-uuliyiinta ayaa waxay ku tilmaameen dilalkaasi kuwa argagax leh oo ka jira deegaankaasi xaaladda angweja ayaa ahayd mid aad walaac badan ay dadku ka qabaan dadka rayidka ayaa ka qaxay aagga dilalkaasi ay ka dhaceen ayagoo ka baqay rabshado kaleeto inay imaan karaan oo ciidamada nabadgelyada iyo isku dhici karaan kooxahaasi weerarada geysanaya aan ku bilowna ee maanta waxaa dunida laga xusaya maalinta caalamiga ee qaxootiga adduunka waxaana qaxooti kasoo kala jeeda 8 waddan oo bariga afrika ku yaala oo soomaaliyana ay ka mid tahay ay tahay meelaha nairobi ee dalka kenya ay ku qabtaan bandhig dhaqameedyo ay ku xusaan maalintan bandhigan oo dadka qaxootiga ah ay ku soo bandhigeen halkaasi waxyaabaha wadan kastaba uu gaar u leeyahay ayaa ujeedadiisa ay tahay sida lagu sheegay warbixinada sidii loo abuuri lahaa jawi isdhexgal iyo weliba wada noolaasho kaasoo dhex mari kara bulshooyinka kala gedisan cabdulaahi mire waxa uu ka mid yahay dadka soo qabanqaabiyay bandhigaasi wuxuuna u waramay wariyaha v o e da ee nairobi qadar maxamuud xareed
walaal maalintan waa maalin ay astaameysay hay-adda united nationsk ee qaxootiga u n s c r waxa ay bilaabatay maamuusteeda 1951 waagii u n conventionka la sameynayey sanadkana holdhiggeeda waxay ahayn meel walbay joogaan ruux walbay yihiin cid walba oo u dhow in la caawiyo qaxootiga lana siiyo dhexgal bulshood marka anaga waxaan hay'ad ahaan la dhahay Refugee Education Hub waxaan ka helnay gacan saar caawinaad hay'adda caalamiga ee International Labour Organization waxaanan ku soo bandhigayna xirfadaha qaxootiga Kenya degan ay leeyihiin tuwaas oo kuwa ganacsiga karinta farsama hayaanada waxana waxay ahaan waxa ayay ka soo hindiseen waxaan u kireynay up county meesha magaalada Nairobi meelaha ugu casrisan si ay tukameysi waxa ay ka sameeyaan logot dad badan oo Kenyana imaaday gatay dad badan oo ajnabi ah imaaday gatay taas waxaan u sameeyayna network oo ah inay waxa ay ka sameystaan lagato sidaad ogtahay Kenya qaxootiga badanaba Soomaalida inay shaqaystaan looma ogolo waxa kamid ah waxaan u doodeyna hagafka dheer aan leena ay tahay inay loo ogolaado isdhexgalka iyo ganacsiga qaxootiga iyo shaqaysiga
marka laga soo togo in lagu maamusaayo 20ka Juun oo ah maalinta qaxootiga adduunka ujeedooyinka kale ee laga leeyahay bandhigan xuye
bandhigan waxa kale laga leeyahay waa dood annaga awood badan ma lihin laakiin qeyli dhaan inaan dirno activism wax la dhaa aan u sameyno si ay u helaan codkooda loo maqlo mustaqbalkana Kenya ay wax uga bedesho sida ay ula dhaqanto waad ogtahay qaxootiga mar waliba waxa la dhaa waan xireynaa sanadka hadda waa sanad waqti election campaign lagu jiro Kenya ka hore in bishan dhaxdeeda soddonkeeda la xiray ahayd taas laakiin ma suurooyis dalkii uu kala tagay waxa lagu jiraa kii kale marka in dhiirigelin aan u sameyno taageerno iyadoo ay jiraan mar walba waan xiraynaa iyo waqtiyeed ay Kenya la soo xiriirto
wadamada ama qaxootiga wadamada ka qayb qaadanaya bandhigan hadii aad noo xusto yaa kamid ah
waxaa kamid ah Koonfurta Suudaan Congo Burundi South Sudan Somalia Ethiopia Eritrea Sudan Sudan taa laba Sudan ta konfret iyo Sudan ta caadiga inta way joogen waxa ugu muhiimsan inay sameeyaan cuntakarintaas ay ku dhawlatseen wadamadooda dad badan oo u shaqeeyay UN ka imaaday waxayna ka faa'iideysteen wax badan ay barteen waxa ugu cusba waxay ahayd Kongoliska ayaa waxay keenay caterpillar maxal dhaha af Soomaali kabajan Soomaalidu waxay leeyahay keenaysa marka maalin walba inta qaxootiga la si dhaxgarto ayako wadamo kala duwan integration badan ka sameeyni wax badan aad ka baranay
Soomaalidu maxay ku soo bandhigeen meesha
Soomaalidu waxay keenay dhar badan oo qurux badan Soomaalidu horta sidaa ogtahay waa expensive raashin badan hilib yiri hilibka geel oo noocyo kala duwan ah canjeerada caadiga ahayd bariis marka wax badan ay keenayn
marka ka waran si guud wada noolashaha bulshada qaxootiga ee ku nool Kenya gaar ahaan bulshada qaxootiga Soomaalida iyo bulshooyinka kale ee Kenyaanka ah dalkan sidee u wada nool yihiin
neow si fiican isku dhexgalaan of course Soomaalida boqolkiiba boqol waa muslim wadamadan kale waxa laga yaabaa inay kala diin duwan yihiin laakiin si fiican isku dhexgalaan mid kale oo ay inay sheegay rabo waxay tahay Kenya marmar dawladda waxa uga cabasho jeedisa moogi shicibka Kenyaanka waa dadka soo dhaweeyay waqti walbana relation code iyo BR code waa dad saaid dadka u soo dhaweeyay laga yaabaa hadii dalal kale afrikaan ahaan lahaayeen inay saan ka xumaan lahaayeen waa dad wanaagsan sida ay dadka ula dhaqmaan ma xumo
maxaa isleedahay sanadkan waa uu uga duwan yahay sanadihii hore qaxootiga adduunka gaar ahaan qaxootiga Soomaalida ee ku nool Nairobi
neow waxaan uga duwan yahay sanadyadan maxal hay'adaha waxay fahmeen waxa loo ololeeyaa dadka inaanan laga dhigin dad meel ku xirano ayaka dhaqaale ahaan ganacsi haday tahay la kobo ay dhexgalaan bulshada ay ku nool yihiin haddii ay tahay waxbarasho iskuullada sida caadiga ay dadka yaan galaan haddii ay tahay xataa beeraha loo ogolaado caafimaadka caymiska dalka lagu daro marka wuu isbedelay hadalkii wuxuu iska bedelay WFP oo raashin keenaysa kuma eke wuxuu u socdaa in ayaga ay wax qabsadaan si ay u gaaraan self actualization halda
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Miro oo waramay wariyaha VOA da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed hadaba sida ayaa xaaladda qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan dhadhaab dalkaasi Kenya ay tahay wariyaha VOA da halkaas uga soo warama Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol ayaa hadaba la hadlay qaar kamid qaxootiga Soomaalida ee ku jira dhadhaab
iyadoo maanta laga xusay caalamka maalinta qaxootiga adduunka isla markaana ku beegan 20-ka bisha Juun ee sanadda 2022-ka ayaa xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaabo la aasaasay sanadii 1991-gii ayaa waxaa ku nool xilligan qaxooti tiradiisu ay gaarayso 233,888 qof, iyadoo 95% ay Soomaali yihiin. Maalinba maalinta ka dambaysa waxaa aad u sii adkaanaysa nolosha ay ku nool yihiin qaxootiga ku jira xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, maadaama sanadihii ugu dambeysay uu aad hoos ugu dhacay gargaarka ay ka heli jireen hay-adaha samafalka iyo weliba sidoo kale caalamka. Qofka ku nool xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa loogu talagalay inuu bishii ku noolaado raashin ah 2 kilo iyo 190 gram oo moordiya amaba yaryara, 1 kilo iyo bar digira ama misira, iyo sidoo kale 75 gram oo saliida. Raashinkaasi oo aan ku filan qaxootiyada ku jira xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay sheegeen in sanadihii u dambeeyey ay wajahayeen xaalad adag oo dhanka nolosha ah. Xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo in ka badan 30 sano dhisan ayaa cunugii xeryahan ku dhashay cunug uu ku sii dhalay. Qaar ka mid a qaxootiyada Soomaalida ee ku jira xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay V O A ayaa waxay oga warrameen xaaladooda nolosha.
Magacaygu Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan, waxaan ahay mid ka mid a hogaamiyaasha xerada qaxootiga IFO. Haddaan ka hadlo guud ahaan kaamkan dhadhaabe, waxaan waqti xaadirkan ku sugannahay xilli qaxootigu rajadiisi iyo yiidadiiladiisiba dhammaan ay soo xidhantay. Ta'alla waa meesheeda, laakiin markii aan fiirino sistamkii hore qaxootiga uu ku socon jiray iyo hadda xaaladdu sida ay tahay, farqi weyn baa u dhexeeya. Qaxootigu waqti xaadirkan ma haysto hoy, ma haysto caafimaad, ma haysto raashin ku filan, ma haysto ma aragtaaye biyo 100% ah. Maca dhalika rajadii ama yiidadiiladii uu qaxootigu awal ka qabay deegaan deganaanshinyaha kaamkan dhadhaabeed aad bay u sii liidataa oo aad bay ma aragta u hooseysaa. Mar haddaan qaxootigii amaba 300 kun ku dhowdhow, mar haddii dadkii waxa ugu muhiimsan bini'aadanka waa hoyga, waa caafimaadka, waa waxbarashada, iyo ma aragtaay waxa la yidhaahdo dhaqaale abuurka, intiiba midna ma hayno. Tusaale haddaan ku siiyo, waxaad arkaysaa qof umula oo habeen ama laba habeen umulan oo wax hoy aho ay ku jirta aan lahayn, canug yar oo ugu badnaan 48 saacadood dhallan oo maalintiina qoraxda meel laga geliya aan lahayn, habeenkiina dabaylaha iyo qabowga meel laga geliya aan lahayn, waad garan kartaa xayaatada uu ku noolaan karo. Sidoo kale waxaa jira dadkii waaweynaa ee 100 jirka iyo ka sii weyn iyo ilaa 90 jirka ee waayeelka ah, waxaa weeye iyagiina waxaad arkaysaa nin waayeela oo meel intii loo xaandaabay cirka aan wax ka qarinaya aysan jirin, habeenkiina qabowgu uu kusoo dhacayo, maalintiina uu ma aragtaaye kulaylku ku dhacahayo. Keliya waxaan haysanaa nabadgelyo intaasaanu ku naaloonaynay oo nafta aanu ku celin.
Walaal, horta mustaqbalkooda wuxuu ku dambeyn rabaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa og, laakiin anaga wax rajo aan leenahay ma wajirto, sababtoo tahay qaxooti aanahay xabsi korka fidina ku jirnaa, ma gaari karna gaarsadan Nairobi, ma gaari karno. Runtii waxa way waxaan dareemaynaa runtii iyo muraal jab iyo niyad xumo annagii carruurteena meeshan aan ku go'doonsanay.
Waxaa jeegtay rajo xumo fara badan oo dhanka qaxootinimada inay jirto. Markii ugu horreysay ee imaanay xerada qaxootiga IFO, ma qabtay inaad sanado ku jiri doonto xeradan, mise rajadaadu waxay ahayd inaad dib ugu laaban doonto dalkaaga?
Waa runtaa, markaan soo gelay qaxootiga laba maadaba waan fikirayay waddankayga inuu nabadgelyo noqdo oo maartay dowlad aan ay dhalato fiican oo nabadgelyo la sugo oo sharci kala dameen la helo, aan waddankayga sida uu dhaqso badan aan ku laabto, ama inaan waddan saddexaad aan helo sida uu dhaqso. Intaan sanad halkan joogaysa nideeda kuma jirin.
Waa Maxamed Yuusuf Cali oo kasoo hadlaya xeryaha dhadhaab. Marka aan fiirino rajada qaxootiga, rajada qaxootigu kolba heer bay maraysay. Sagaashameeyadii markii aan joognay, waxaan rajo ka qabnay inuu dalkayagii dib cagiisa isugu taagi doono oon ku laaban doono, tii ma ayna dhicin. Marka saadaashu haddaad fiirisid dadkii hadda xeryihii UN iyo hay-adihii iyo wadamadii deeqda bixin jirayba, waxaad moodaa inay ka laabteen, waayo raashin lama siiyo, caafimaad lama siiyo, wax walba hoos buu dhacay. Hay-adihiina waxaad moodaa waxaa hadda nagu soo hadhay inuu yahay biyaha. Marka waxoogaaga biyaha iyo nabadda aan meesha ku haysanno, intaasaan ku degannahay, laakiin raashin nala siiyo iyo daawo nala siiyo midna kuma deganin. Marka sidaa darteed rajadii uu dadka qaxootigu qabay aad bay maaratay moraal xumo badan baa jirta. Marka sidaa darteed waxaan codsanaynaa dowladaha deeqda bixiya iyo kuwa dibudejinta bixiyaba inay u soo jeedsadaan kaamka dhadhaabeed.
Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo Gool V O A, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Mahadsanid Yogol. Soomaalida ku nool magaaladan Washington D C, gobolka Virginia iyo gobolka kaleeto ee Maryland ayaa isugu yimid xaflad casho ah oo ay markaasi ku taageereen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa cusub kadib soo magacaabistiisa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. kulan xafladeedkan wuxuu ahaa mid ay dad badan oo reer Virginia ah, Maryland iyo DC ba ay isugu yimaadeen si ay u hambalyeeyaan dawladda cusub ee madaxweynaha waqtigan Xasan Sheekh Maxamuud oo markale xilka madaxtinimo ku guuleystay iyo soo xulistiisi dhaweyd ee ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre oo aanan wali baarlamaanka hortagin. Dadkii ka hadlay xafladdaasi waxaa ka mid ahaa safiir ku xigeenka safaaradda Soomaaliya ee magaalada Washington DC Jaafar Abuukar Maxamed.
Farxad weyn ayay ii tahay aniga oo matalahaya safaaradda Soomaaliya ee Washington DC inaan ka soo qayb galo xafladan. Waxaana ii muuqataa in bulshada ku dhaqan Mareykanka ay aad ugu heelan yihiin inay soo dhaweeyaan madaxweynaha cusub, madaxweynaha Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana ii muuqataa dadku inay tuseen dareen ku aadan sida ay ugu faraxsan yihiin in dalka hore uu u socdo, howlo badanna ay horyaalaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Marka ani ahaan farxad weyn ayaa ii tahay inaan ka soo qayb galo xafladan. Waxaanan ka mahadcelinayaa in lagu soo casuumay haddii aan nahay safaarada si aan uga qayb galno oo la dabaaldegno bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Mareykanka.
Leymoon Cabdulla Sabriye waxa ay ka mid tahay qabanqaabiyaashii xafladaasi. Waxay sheegtay hambalyada ka sokow in ay muhiim tahay in qurba joogta ay ubadkooda dib ugu celiyaan dalka si ay qayb uga noqdaan dib u dhiska wadanka.
Masha Allah, caawa lama koobi karo dareenkayga. Waxaa horta hore mahad iska la marka koowaad Allaha suka ay keenay oo noo suurageliyay inaan u dabaaldegno xaflada oo guushii uu gaaray madaxweyne Xasan Sheekh oo taariikhiga ahayd, iyadoo ay tahay markii ugu horeysay oo mar labaad la doortay madaxweyne oo taasna ay ku cadeynayso sababta loo doortay ay tahay wanaagiisa iyo aqoontiisa iyo siduu dadka isugu keeni karo. Dadku waxaan ku guubaabin lahaa inay wadanka ku laabtaan aniga run ahaantii kasoo bilaabtay 2012 ilaa haddeertaan dhowr jeer ayaan tagay. Markasta waan jecelahay inaan tago. Qof kasta oo Soomaali ahan waxaan leeyahay ku laabta wadankiina, wax kasoo qabsada dhista caruurta geeya aan la soo arko. Waana meesha aan ku fikiraa inaan ku retire garoobo. Retirementigaaba noo soo dhowo marlow.
Qurbajoogta ayaa marka dalka isbeddel uu ka dhaco waxa ay si weyn u soo dhaweeyaan madaxda loo doorto xilka, iyagoo qaar badan oo ka mid ah oo ku noolaa dalalkan qurbaha 19 sano ay ka dhursugayaan in wadanka oo cagihiisa isku taaga ay dib ugu noqdaan. Qaar ka mid ah dadkii xafladdaasi ka soo qayb galay ayaa sidan dareenkooda ku falceliyay.
Magacaygu waa Canab Cali Geelle. Waxaan u tartamay xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan ka soo noqday dalkii hooyo. Maasha Allah, caawa waxaan u dabaaldegaynaa xaflad aan ku soo dhaweyneyno madaxweyneheena qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Waxaa dalkii rajo badan baa naga haysa dad dhalinyaro ah baan nahay oo waxbartay oo aqoon iyo maskaxba dalkeena inaan gelinno diyaar aan u nahay. Waxaan rajaynaynaa insha Allah dalkeena inuu hagaago. Waxaanu ka rabnaa madaxda qaranka Soomaaliyeed inay midnimo iyo cadaalad inay nagu maamulaan insha Allah. Iyagana maadaama ay cusub yihiin waan u duceynaynaa, waan soo dhaweynaynaa, waan hambalyeynaynaa insha Allah.
Magacayga waa Wes Muhiidin Maxamed. Waxaan ka mid ahay Somali Community Virginia. Maanta halkan waxaan ku sameynay xafladda lagu soo dhaweynayo madaxweyneena mar labaad ku soo noqday iyo doorashadii uu doortay ra'iisul wasaarihiisa. Waxaan leenahay hambalyo.
Muxuu yahay fariinta u diraysiin dowladda cusub iyo guud ahaanba dowladda federaalka ee Soomaaliya?
Madaxweyne Xasan Sheekh waa local president
oo waxaa laga rabaa marka madaxweyne Sheekh
waxaan rabaa inuu dhinaca uu isku keeno ummadii oo la fadhiisto. Wadanka waa nabad, wadanka wuxuu baahan yahay hal mar oo yar oo push ah.
Kaliya ma ahan deegaanadan la isku yiraahdo Maryland, DC iyo sidoo kale ta Virginia ee DMV-ga ee sidoo kale gobolada Soomaalidu ay ku badan tahay ee dalkan Mareykanka sida Minnesota, Columbus, Ohio, Massachusetts iyo meelo kale oo Seattle, Washington ay ku jirto ayaa xaflada noocaan oo kale ay ka dhaceen asbuucyadii la soo dhaafay, kuwaasi oo dowladda cusub sidaan si la mid ah loogu hambalyeeyay laguna soo dhaweeyay. Waa tahay subax wanaagsan weli Washington ayaa degaysanaysaan. Todobaadkana waxaa joogsaday dalka Faransiiska. Haddii aan fiirino gaaskii Faransiiska uga tegi jiray dalka Jarmalka kadib markii uu Ruushka uu yareeyay gaaskii uu dhoofin jiray dalkaasi Jarmalka. Berlin ayaa waxaa go'aanka Moscow ee gaaska ee halkaasi kaga hakisay midowga Yurub ay ku tilmaantay mid xaalad abuur ah oo siyaasadeysan. Wariyaha V O E da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa haddaba la hadlay qaar ka mid a Soomaalida ku nool gobollada Faransiiska, islamarkaasina warbixintan nooga soo dira halkaasi.
arrinkan ayaa cirka kusii shareeray qiimaha tamarka ee dalka Faransiiska oo sida wadamo badan oo Yurub ku yaala markii horeba uu qiimuhu aad u kacay tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankii Ruushka ku qaaday Ukraine. hogaamiyeyaasha Yurub kama gabadaan inay Ruushka ku eedeeyaan inuu yareeyey ama hakiyey gaasti uga iman jirtay dhuumaha Nord Stream kow iyada oo Moscow kaga aargoosanaysa cunaqabateynta dhaqaalaha ee lagu saaray dagaalka Ukraine. Moscow waa ay beenisay in hakintani ahayd mid sii qorshaysnayd. shirkadda G R Gas oo maamusha dhuumihii gaasta Faransiiska uga keeni jiray Jarmalka, maamulkeeda ayaa xaqiijiyey in ay ilaa arbacadii gaasti istaagtay. shirkadda ayaa dowladda ugu baaqday in taxadir la sameeyo xilli qaboobaha soo socda, lana dhaamiyo haamaha kaydka gaasta. afhayeenuhu hadlay wasaaradda maaliyadda Jarmalka ayaa sheegay in hakinta gaasta ee Ruushka uu keenay hoos u dhac ku yimid saadka gaasta Ruushka, isagoo mas-uul kale intaasi raaciyay in iminka baahida gaaska Jarmalku uu xasiloon yahay haamaha kaydkuna ay buuxaan. dhinaca kale, afhayeenuhu hadlay dowladda Jarmalka ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz uu isaguna qabo ra'yiga ah in hakinta gaasta Ruushku ay tahay arrin siyaasadeysan, kadib markii ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi uu ku eedeeyey dowladda Ruushku inay been ka sheegtay hadal ay Moska hore ugu sheegtay inay jirto cillad farsamo. shirkadda gaasta ee GRT Gas ayaa sheegtay in aanay Faransiiska iminka gaas la-aan dhawi soo wajahaynin, gaar ahaana xilligan kulaylaha, iyadoo iminka gaas dheeraad ahi ay ka timaaday Spain, halka Faransiisku haysto kayd gaas oo dhan 60%. Faransiisku kor u kaca qiimaha macaashada iyo gaasta waxa uu la mid yahay dalalka kale ee Yurub. xafsa Ibraahim Xidig waa gabar Soomaaliyeed, waxay degan tahay gobolka Normari ee dalka Faransiiska. waxay ila wadaagtay qiimaha macaashada ee kor u kacday Faransiiska.
walaal Cabdixafiid mahadsanid, waa ku salaamay adiga iyo dhammaan bahda V O A. maciishada wadanka Faransiiska way kacday weliba si xaddaafa. waxyaabaha qutul daruuriga ee la isticmaalo maalin walba sida saliidda, burka, sonkorta way qaaliyoobeen. sheygaad hal eero ku ogeyd wuxuu sii marayaa 2 jibeer 3 jibeer, waxaana u sababa cudurka COVID-19 iyo dagaalada u dhexeeya Russia iyo Ukraine.
Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim waa wariye Soomaaliyeed oo degan magaalada Anjay, waxa uu isaguna iga waramay halka uu xaalku marayo.
walaal saameyn toosa ayuu runtii nolosha caadiga ah iyo nolosha joogtada ahba uu ku yeeshay dagaalka kan kasoo cusboonaaday meesha tan Ukraine. waxaa jirta in ay miciishadii nagu kacday oo xabuubta ama yaanyada, qamandiga, saliidda caadiga cuntada lagu karsado dhammaantood sixirkoodu sare u kacay. shidaalka oo isagu naaftada oo kale ay $1 iyo €1 iyo runtii $0 ku wareegi jiray ilaa $4, €2 ayuu walaalmarayaa. xaaladu aad bay u adag tahay. qolyaha iyagu xagga hoggaanka siyaasadda ayaa isku dayayay inay xal u helaan oo wararkan ka arkay inay kulamo ku qaadanayeen xarunta midooda Yurub looga arrimiyo, balse ay xal ugu helaan. dadka dabaqada ugu hooseysa oo ah dadka nambarka ugu badan ee dalkan Faransiiska oo mushaharka ay ku shaqeeyaan simiik loo yaqaano, oo anigagana aan ka mid ahay, ayaa noloshu ay aada ugu adag tahay oo xeer bararkani uu saameyn ku yeeshay, maadaama waxa keliya aanu ka ladnayn ahayd xagga maciishada. marka walaalahi noloshu aad bay u adag tahay.
arrinkan ayaa imanaya iyada oo ay yartahay sahayda tamarta Faransiiska, halka wax soo saarka nukliyeerka uu hoos u dhac weyn ku yimi kadib markii dildilaac ay ku yimaadeen dhuumihii nukliyeerka oo daxalaystay kadib markii aan la dayactirin xilligii xanuunka COVID-19. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
waa tahay mahadsaned Cabdixaafid. guddiga 3 geesoodka ee ka kala socda qaramada midoobay, midooda Afrika iyo urur goboleedka IGAD ayaa xaqiijiyay inay sii socdaan dadaalada ku aadan inay miiska wadahadalka isugu keenaan dhinacyada isku haya dalkaasi Suudaan. warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxaa Qaahira ka soo diray wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
arrintan ayaa timid xilli uu hakad ku yimid wadahadalladii tooska ahaa ee u dhexeeyey qaybaha wadanka Suudaan. maxamed balciisha oo ah afhayeenka dhinacyada qaramada midoobay midooda afrika iyo urur goboleedka igaad ee bariga afrika ayaa carabka ku adkeeyay in wadahadalada ay ka qaybgali doonaan dhammaan dhinacyada dalka suudaan. Afhayeenkan oo la hadlay TV-ga Al-Carabiya ayaa sheegay in aan weli la cayimin waqtiga shirarka soo socda la qabanayo sababtoo ah waxaa la sugayaa buu yiri xoojinta xiriirka ka dhexeeya kooxaha isbeddel doonka, golaha dhexe ee qaranka iyo ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan. Sidoo kale Maxamed Balciisha ayaa carabka ku dhuftay inay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu helo dowlad maamusha arrimaha dalka isla markaasina la bilaabo isfaham dhexmara dhinacyada kala duwan ee dalkaasi. Waxaan dhiirigelinaynaa wadahadal dhexmara dhinacyada Suudaan si xal loogu helo xiisadda Suudaan, ayuu yiri afhayeenka u hadlay dhinacyada daneeya arrimaha Suudaan ee qaramada midoobay midooda Afrika iyo urur goboleedka IGAD. Maxamed Balciisha ayaa muujiyey walaaca ay qabaan keliya in ay tahay sidii looga gudbi lahaa xaaladda cakiran ee dalkaasi isla markaasina la helo xukuumad ku meel gaar ah oo looga gudbayo xilliga kalguurka. Hanaanka saddex geesoodka ee qaramada midoobay midooda Afrika iyo urur goboleedka IGAD ayaa 8 bisha Juun si rasmi ah u bilaabay wadahadal toos ah oo u dhexeeya dhammaan dhinacyada Suudaan si xal looga gaaro khilaafka siyaasadeed ee dalkaasi, iyadoo wareega xigana loo ballansanaa 12 bisha aynu ku jirno inkastoo dib loo dhigay. Kulanka ay yeesheen dhinacyada Suudaan 8 iyo 9 bisha Juun ayaa ahaa mid muhiim ah, waxaana miiska wada fadhiisay kooxda isbeddel doonka, golaha dhexe ee qaranka iyo militariga Suudaan, kuwaasoo ka wada hadlay xiisadda Suudaan iyo sidii looga gudbi lahaa arrinkaasi. Kulankaasi ayaa noqday mid adag kadib markii kooxda xornimada iyo isbeddel doonka ee dalka Suudaan ay ku celisay diidmadeeda ku aadan in militariga ka qaybgalo maamulka, waxayna dalbadeen in la joojiyo dhammaan tallaabooyinka aan caadiga ahayn oo ay soo rogeen ciidamada Suudaan sanadkii hore. Dalka Suudaan ayaa galay qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni tan iyo 25-ka bishii Oktoobar ee sanadkii hore kadib markii jeneraalka ugu sareeya ciidamada Suudaan jeneraal Cabdul Fitaax Al Burhaan uu kala diray dowladii rayidka. Sidoo kale jeneraal Al Burhaan ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay dalka Suudaan inkastoo markii dambe ciidamada ay qaadeen xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay waddankaasi. Sidoo kale ciidamada Suudaan ayaa xabsiga ka sii daayay bishii hore tiro ka mid ah shakhsiyaad lagu xirxiray dibadbaxyada looga soo horjeeday ciidamada militariga ee dalka Suudaan. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Mahadsanid Saxnuuni. Markana haboon iyo Cabdiqaadir Juba.
Kale
heeskaasi haboon iyo cabduqaadir juba dhegihina ayaan uga sii tegeyna. Waa Sahre Cabdiaxmed iyo dhammaan bahda v o edo idinla intaynu mar kale ismaqli doono. Haatan isma dhaafno.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Germany's economy minister says Sunday that the country will limit the use of natural gas for electricity production amid concerns about a possible shortages caused by a cut in supplies from Russia. The economy minister, Robert Habeck, said that Germany will try to compensate for the move by increasing the burning of coal, a more polluting fossil fuel. A Russian gas company, Gazprom, announced last week that it was sharply reducing supplies through the Nord Stream 1 pipeline for technical reasons, but, which Habeck said appeared to be politically motivated, Germany, which has long relied heavily on energy imports from Russia, began significantly scaling back its imports because of the war in Ukraine. Ukraine's President Volodymyr Zelensky said on Sunday that he expects Russia to intensify its attacks on the country, while Kyiv awaits a European Union decision this week on granting Ukraine the status of a candidate country. The European Commission gave its blessing to the war-torn country on Friday, taking it a step closer to joining the European Union. It's the most dramatic geopolitical shift to result from Russia's invasion. Ukraine applied to join the EU just 4 days after Russian troops poured across its border in February. After failing to take the capital Kyiv early in the war, Russia's military has focused on trying to take complete control of the Donbas, parts of which are already held by Russian-backed separatists before the February 24th invasion. Again, the Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, now saying that he expects Russia to intensify the attacks on his country, while Kyiv awaits a European Union decision this week and granting Ukraine the status of a candidate country. Ukraine applied to join the EU just 4 days after Russian troops poured across its border in February. More at voanews.com. This is VOA News. Residents in the Sylhet region of Bangladesh are struggling to cope after they were hit with the worst monsoon floods in the country's recent history on Sunday. Monsoon rain swamped huge areas of the country, leaving millions of homes underwater. Highways became rivers, with people using boats to get around on what would normally be tarmac roads. Lorries and cars struggled on the roads, while journeys by rickshaw or motorbike journeys proved to be challenging for all but the bravest. Regional officials had said 3.1 million people were displaced, 200,000 of whom are staying in government-run makeshift shelters on raised embankments on other highlands. Officials said the monsoon storms in India and Bangladesh have killed at least 59 people and unleashed devastating floods that left millions of others stranded. Witnesses in Ethiopia say more than 200 people, mostly ethnic Amhara, have been killed in an attack in the country's Oromia region and are blaming a rebel group which denies it. It is one of the deadly such attacks in recent memory as ethnic tensions continue in Africa's second most populous country. One witness tells the Associated Press he saw 230 people dead and burying them in mass graves and collecting bodies still. Witnesses in the Oromia regional government blame the Oromo Liberation Army for the attacks, and again, the rebel group denies it. Leftist Gustavo Petro, a former member of the M19 guerrilla movement who has vowed profound social and economic change, won Colombia's presidency on Sunday, the first progressive to do so in the country's history. Addressing supporters in Colombia after the results were announced, he said his election marked a new history for the nation. He's a former mayor of the capital and current senator, has pledged to fight inequality and free university education. When the pension reforms and high taxes on unproductive land, he won 50.5% to his rival's 47.3%. Sara Duterte, the daughter of the outgoing populist president of the Philippines, has taken her oath as vice president following a landslide victory
as she clinched despite her father's human rights record that saw thousands of drug suspects gunned down. The inauguration in their southern hometown of the outgoing mayor. It comes 2 weeks before she assumes office on June 30th, together with the president-elect Ferdinand Marcos Jr. President Rodrigo Duterte led the VPs in the ceremony at a public square in the port city. The electoral triumph of Sara Duterte and Marcos Jr. has alarmed activists because of their failure to acknowledge the massive human rights atrocities under both of their fathers. There's more at voanews.com. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Good morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Douglas Impoga in Washington. Today is Monday, June 20th, and here are some of the stories we're covering this morning. As the nations commemorate World Refugee Day, the UN Refugee Agency says the number of forcibly displaced people globally has surpassed 100 million this year.
We have seen funding shortages across the region that have led to food ration cuts by up to 60%.
Tension in Senegal over the government's decision to keep the opposition off the ballot in planned legislative elections.
We are in a very volatile sub-region. Democracy is at risk, and Senegal is supposed to be a beacon of democracy, supposed to be a country that is pulling the region and the continent.
And the 2022 Commonwealth Heads of Government meeting begins today in the Rwandan capital, Kigali. Those stories and more coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. When Russia invaded Ukraine in February, the world watched in horror as many people fled their homes in the heart of Europe. Neighboring countries mobilized quickly to accommodate the new arrivals. The European Union issued a new directive giving Ukrainian refugees a temporary residence for up to a year. Meanwhile, nearly 90 million people were still displaced in other parts of the world. As we mark the World Refugee Day, Ian Ilgland, Secretary General of the Norwegian Refugee Council, tells VOA's Caro Van Dam, it's as if the world is falling apart.
We have never seen these numbers before, ever in modern history. Now, 90 million people were either refugees or internally displaced within their own country at the end of last year. 90 million, that's more than twice the number 10 years ago. And then Ukraine came on top of that. So now we've been having records with more than 100 million people who have been driven out of their homes because of violence. So it's really the world is not able to neither prevent conflict nor resolve conflict. And families have to flee at alarming numbers and speed.
How are humanitarian organizations like your own, the Norwegian Refugee Council, coping? How are you trying to prioritize, I guess, is the best way to look at it, prioritize these refugees in how you are helping them?
Well, we in the Norwegian Refugee Council have been able to reach around 10 million refugees or internally displaced people or people who host them over the last 2-3 years. Now we need to increase that number even further. We have a large program in Ukraine. We are reaching people both in the east and in the south of Ukraine where the fighting is at its fiercest. We are in all sides of the Syrian conflict. We're in Yemen, we're in the Congo and Somalia, we're across the Sahel. We're in 30 countries where there are displacement. But we are overstretched and underfunded like never before. We have less funding per person displaced than ever before. The world has to invest more in relief for people that are being displaced, but the world also has to invest much more in diplomacy and in conflict resolution, because at the moment, the trends are very worrying.
You mentioned how the Russian aggression in Ukraine has impacted refugee numbers. Has that directly impacted a lot of African countries? And if so, how?
Well, it didn't become better in Africa or the Middle East or Latin America or in for the Rohingyas on the border with Myanmar, because it got worse in Europe. It got worse in all of these other places, but we're not seeing it. There is no coverage of that. It got worse in three ways. We have less funding in many of these areas because so much of the resources go now to Europe. There is much less attention from world media. For example, in the Congo, in Africa, 27 million people need humanitarian relief, and nobody seems to cover this deep crisis. And thirdly, there is also less diplomatic and political energy to resolve these other conflicts, because all eyes, all attention, all political diplomatic resources again go to Ukraine and Europe.
That's Ian Egeland, Secretary General of the International Humanitarian Group, Norwegian Refugee Council, speaking from Oslo, Norway, with my colleague Caro Van Dam. Meanwhile, ahead of the World Refugee Day today, VOA's reporter Ruben Chama spoke with UNHCR spokesperson for East, Horn of Africa and the Great Lakes, Faith Kasina. She began by highlighting the new challenges that face refugees in the region this year.
We have seen funding shortages across the region that have led to food ration cuts by up to 60%. And the situation has been further compounded by COVID-19 lockdowns and measures to contain the spread of the pandemic, which had already reduced the availability of food in markets in refugee camps and impacted many refugees. As a result, refugees have been forced to take up negative coping strategies, such as skipping or reducing meals, selling assets, child labor, and of course increased domestic violence. We also continue to see the effects of climate-related weather events, such as floods recently in South Sudan, and droughts, more specifically what's happening across Kenya, Ethiopia, and Somalia. Both farmlands and their livestock have been decimated, which has forced them to flee their homes in search of assistance. And of course, we still continue to see conflict and insecurity forced people to flee, as witnessed in the past few weeks when thousands of people fled eastern Congo to Uganda, and of course what's happening in northern Ethiopia.
How has the drought crisis and the rising cost of food and fuel worsened the plight of refugees in the region?
In terms of the drought, we, as mentioned before, have seen people's farmlands decimated. People have lost their livestock because of the drought, which has been occasioned by almost four consecutive failed rainy seasons. People are struggling to find food. Children have been forced to not go to school because they are helping their families for food or fend for their basic needs. We also see women and girls being facing more protection risks as a result of the drought, where because families are not able to provide or meet their basic needs, then there's increased domestic violence in the home. Women are forced to maybe travel long distances in search of water, which also makes them more vulnerable to protection risks. And the rising cost of food and fuel has just compounded that situation, continues to put them in a more precarious situation. Now, what is being done to alleviate the situation is that UNHCR and other agencies are continuing to talk to the humanitarian community and ensure that donors are able to release more funding to shoulder and to shield vulnerable people from these impacts in the region.
What's the current situation in Tigray, north of Ethiopia?
So the humanitarian situation in northern Ethiopia is still very worrying. 18 months into the conflict, the overall security situation remains complex and fluid, and we continue to see effective delivery of life-saving assistance to the most affected populations, including refugees and internally displaced people, significantly hindered. As UNHCR, we are also extremely worried about the safety and well-being of Eritrean refugees living in camps across northern Ethiopia. But in addition, UNHCR and partners continue to face challenges that are negatively impacting our ability to work and deliver assistance, including volatile security situation, lack of unhindered access to the most vulnerable. Of course, there's the issue of fuel and cash shortages, limited electrical power, as well as telecommunication services. As a result, over 3 million people have been internally displaced, and we continue to see displacement occurring on a daily basis across the region.
What has been the impact of COVID-19 on refugees?
The impact of COVID-19 on refugees has been disproportionately felt across the region. Again, this has meant that many refugees have been forced to adapt to negative coping mechanisms, such as skipping meals or borrowing money and getting into debt so that they're able to meet their family's basic needs, leading to higher levels of depression in some countries. And in some cases, we've increased forced marriages for young girls, which means then girls are denied the opportunity to complete their education, advance to higher levels of education, and realize their full potential.
That was Faith Kasina, UNHCR regional spokesperson for East, Horn of Africa and Great Lakes, speaking with VOA's Erubin Chama from Nairobi. The Commonwealth Heads of Government meeting, also known as CHOGAM 2022, begins today, Monday, in the Rwandan capital, Kigali. It will be the 26th meeting of the group. The Commonwealth is home to one-third of the world's population and includes both advanced economies and developing countries. It's a voluntary association of 54 independent and equal countries in Africa, Asia, the Americas, Europe, and the Pacific. The host Rwanda is the newest member, having joined in 2019. Michaela Wrong is a writer and journalist with more than 20 years' experience of covering Africa. She's the author of Do Not Disturb, The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad. I reached her in London for a reaction on the choice of the host nation.
Well, I think it's a very curious choice. I think Rwanda does not exemplify any of the values that we are told the Commonwealth believes in. The Commonwealth has a charter that members of the Commonwealth signed in 2012. They signed up to values of freedom, of democracy, of respect for civil society, of respect for freedom of expression. And these are all values that are routinely being violated in Rwanda, which is an extremely repressive state where there is no freedom of the press, no freedom of expression, and where it's a pretty good guess that the election results are rigged every time, because what we see is President Paul Kagame winning, you know, between 90, 95, sometimes 99% of the vote at every election. So I think it's fair to say that Rwanda does not exemplify the values the Commonwealth is supposed to believe in. And so I think it's rather anomalous and rather contradictory for the Commonwealth to be staging its meeting there. It makes you wonder what the Commonwealth really believes in. And that's very worrying for Britain, because Britain is supposed to be counting on the Commonwealth now that it's no longer a member of the EU. It's looking to the Commonwealth to open doors for it and maintain its connection with the rest of the world. But the Commonwealth doesn't seem to believe in many of the values that Britain says it embraces. So I do think there are a lot of question marks there.
And knowing, I'm sure the Commonwealth knew all what you're saying, why did they make a choice of Rwanda? Or should we give credit to President Kagame's public relations efforts?
I think President Paul Kagame is an extremely aggressive and a dynamic African leader. And it will have mattered a great deal to him that he should host CHOGAM. He has in the past hosted Davos in Africa. He has hosted the African Union summit. He has hosted the African Development Bank meetings. You know, he has turned Kigali, his capital, into an international conference center. And it's a sort of poster, a billboard for his regime. So I think it probably mattered a great deal to him to have CHOGAM staged in Kigali, and he will have pushed that relentlessly. And what Kagame wants, he tends to get.
Michaela Wrong is a writer and journalist with more than 20 years' experience of covering Africa. She's also the author of Do Not Disturb, The Story of a Political Murder and an African Regime Gone Bad. She spoke with me from London. Zimbabwe government health workers, including doctors, will go on strike beginning today, Monday. Dr. Tapuanashe Sotera is head of the Zimbabwe Health Apex Council, representing 23 government health workers associations. He says workers have numerous grievances against the government, including the failure to provide a meaningful cost of living adjustment and the failure to review COVID-19 risk allowances. The government says it has provided free meals, transportation, and accommodation to healthcare workers. Dr. Sotera tells VOA's James Bache the government is engaged in misinformation and has refused to engage the workers.
The two reasons why we've gone on strike at this particular moment. The first and most obvious reason is the rapid deterioration in the economic environment. official inflation is over 130%. Unofficial inflation, which is probably more reliable, is sitting at 324%. This has caused significant erosion of the earnings of the entire civil service, not just for health workers. To put things in perspective, a doctor earns 50,000 Zimbabwean dollars and the government had provided an additional $175. Real value for the $50,000 is now $90. So effectively, a relatively senior doctor in Zimbabwe earns just slightly more than $260. This only gets worse for lower level members of staff. And so we have staff members taking home as little as 18,000 Zimbabwean dollars, which is less than $30 at the real market value. So we have a crisis of earnings, and most healthcare workers are failing to make ends meet. The second reason for the strike action that is starting Monday morning is because the government has completely ignored, deliberately, health workers. We have a new minister who was appointed in September 2020. There's not been a single meeting in which the workers and the ministers have engaged formally in almost 19 months.
Let me stop you there about the government.
Sure.
I think my understanding is that the government or the Minister of Finance has been providing, say, meals, free transportation, and free accommodation to health workers.
So that's part of the propaganda that the government continues to spew out on a daily basis. They do not provide transportation for healthcare workers. A typical hospital like Parañaso, which is the biggest hospital in the country, has more than 5,000 employees. They provide a couple of buses, which is by no means sufficient to ferry the workers from the station to their respective homes. Needless to say that the transportation is only from the hospital into the central business district. People still have to make their own way from the central business district to their respective homes. They continue to talk about meals and accommodation, none of which is actually happening on the ground. So there is a lot of propaganda, and if you notice, the workers have put out an open letter to the public addressing the lies and the deliberate misinformation that the government continues to provide.
Every time I hear of nurses or doctors going on strike, I cringe, particularly in the midst of COVID-19 and other health conditions. So do you take into consideration the impact on the kind of services you are providing to the people of Zimbabwe?
Most definitely. As a physician myself, I'm aware of the human costs that come with delayed provision of healthcare. And this is the reason why it has taken us 14 months to get to this point. We've written more than 7 letters to the government appealing to them, requesting for us to engage and discuss on how we can make things better. But the government has not, over the last 14 months, engaged the workers. This is truly an action of last resort, and it is something that we as the leaders have desperately tried to avoid. But we've reached a point where it's apparent that the workers themselves can no longer sustain their own livelihoods. So this is truly an act of desperation.
Dr. Kusotera, thank you so much for taking time to talk with us.
Thank you very much, sir.
Dr. Tapiwanashe Kusotera is head of the Zimbabwe Health Apex Council, representing 23 health workers associations. He spoke from Harare with my colleague, James Bate. All attempts to reach Dr. Apollinaris Sikosana, chair of the Zimbabwe Health Services Board, were not successful. Information Minister Monica Msavangwa did not respond to our request for comment. Tensions in Senegal reached a tipping point Friday over the government's decision to keep the opposition off the ballot in planned legislative elections. Thousands took to the street to show support for opposition leader Ousmane Sonko and demand President Macky Sall allow his opponents to run. Anika Hamashlag reports from Dakar.
Plumes of smoke billowed into the air throughout Dakar's southern neighborhoods Friday as demonstrators set fire to tires and plastic bins. Tear gas canisters rained down from the sky, causing protesters to scatter. As they reemerged, they chanted, "Macky Sall is a dictator," and hurled rocks at police officers. Graduate student Maimina Aidara was among them.
Macky Sall, Senegal,
he says what President Macky Sall is doing to Senegal is an injustice. What he's trying to do is not right. We, the people here in Senegal, are suffering. We're suffering. We're really suffering, he says. We want Sall to leave office, and the protests will continue every day, God willing, until the elections. Sall will step down, he says. Anger has mounted since Senegal's Constitutional Council invalidated the opposition's list of candidates for the July 31st legislative elections, preventing opposition leader Sonko and other opponents from running. The result of the elections will determine the makeup of Senegal's 165-member National Assembly, currently dominated by the president's coalition. On Friday, police were seen barricading Sonko's house, preventing him from attending Friday prayers and from the demonstration. Sonko came in third in the 2019 presidential election and is a candidate for 2024. Sonko was arrested last year on what many believe were dubious accusations of rape. The incident ignited a week of rioting that led to the deaths of 14 people. Two deaths were reported at Friday's demonstration, according to Agence France-Presse, and three opposition members were arrested. West Africa has suffered a string of coups in recent years, and any indication of instability in Senegal could have ramifications for the entire region. Hawa Ba is head of the Senegal office at the Open Society Initiative for West Africa.
We are in a very volatile sub-region. Democracy is at risk, and Senegal is supposed to be a beacon of democracy, supposed to be a country that is pulling the region and the continent upward. And what we are witnessing is Senegal's democracy is sliding back since a few years now.
Ba called on international bodies, such as the Economic Community of West African States and the African Union, to pressure Senegal to abide by democratic norms. The African Union is led by Macky Sall. Though many protesters at Friday's demonstration said they attended in support of Sonko, others had more general motives. Saydina Khalifa Abakar said his main concern was inflation. The price of items such as rice and cattle have increased, he said, and with Eid al-Adha around the corner, he's worried the price of sheep will too. He says they've increased prices on everything and families are suffering. I came here to fight for my future and for that of my grandchildren. I'm not here for Ousmane Sonko. Politicians are all the same, he says. If we don't throw rocks at police officers, there will be no solution. Protesting is a right, he says. The protest took place despite a government ban. A June 8th protest had also been banned but was ultimately allowed to proceed. Protests are expected to continue with or without authorization. Annika Hammerschlag for VOA News, Dakar, Senegal.
It's now time for Daybreak Africa Sports, and for that, let's go to Abuja for Samson O'Malley. Good morning, Samson.
Good Monday morning to you too, Douglas. We begin the sports with the news that the continent's football governing body has announced that the CAF Awards will be making a return next month after a three-year hiatus. This year's edition is scheduled to take place on Thursday, the 21st of July, 2022 in Morocco. CAF announced this in a statement on its website on Sunday. The CAF Awards will be held ahead of the final of the AFCA's flagship women's competitions, the Women's African Cup of Nations Morocco 2023, scheduled to take place between the 2nd and the 23rd of July 2022. In tennis news, Tunisian tennis star Ons Jabeur won the final of the WTA tournament in Berlin on Sunday after Olympic champion Belinda Bencic was forced to retire after twisting her left ankle. Bencic slipped at the end of the first set, and despite receiving treatment, she eventually retired with Jabeur leading 6-3-2-1. Jabeur had raced into a 3-love lead after just 9 minutes before going on to win the third WTA title of her career after wins on grass last year in Birmingham and on clay in Madrid last month. In athletics, Nigeria's Tobi Amusan has set a new African record in the women's 100-meter hurdles. Amusan on Saturday set a new African record as she finished in pole position in the 100-meter hurdles in 12.41 seconds at the Diamond League meet in Paris, France. Amusan, before Saturday's race, was already the African record holder, having erased the previous long-standing record held by her compatriot Gloria Aloze. However, While the initial record achieved at the Diamond League in Zurich 9 months ago was 12.42 seconds, the 25-year-old has lowered it to a new lifetime best time of 12.41 seconds. Staying with the Diamond League, former South African national champion Luxolo Adams shattered the 20-second barrier for the first time in his career, storming into a convincing victory in the men's 200-meters race at the World Athletics Diamond League meeting in Paris, France on Saturday. Adams stopped the clock at 19.82 seconds, ripping 0.19 seconds off his previous personal best of 20.01 seconds, which he set in Perth in March 2018. In cricket news, Tanzania beat defending champions Kenya by 44 runs to win the 8th Kwibuka T20 cricket tournament in Kigali at the weekend. The game at the Gahanga Cricket Oval in the Rwandan capital saw Tanzania winning the toss and opting to bat first. They went on to score 114 runs all out in 20 overs. Kenya came in to bat in the second innings, scoring 20 runs all out in 20 overs for Tanzania to win by 44 runs. Tanzania were unbeaten in the tournament, winning 8 matches in all. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, Douglas, in Washington.
Thanks, Samson. And that's it for this edition of Daybreak Africa. I'm Douglas Mpoga in Washington.